kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata qabage jumaatat gergere ke sa sala ma walakka ajel qabage sa salit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodum tokuret Washington DC ra kadaversu saganta fan romo amajel qabal agge fotota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet if satellite nail satin akasmas facebook dan saganta kenya do fajir tamartinu nagaan kenya bakka jirtani tisnaada qabo kamoltan robi bitotes 17 barakum lama digdemi tok akala ko ethiopia timmo bitotes 8 barakum lama afkuda sadi kesu mesan kesanaran nemodan diti kajimmatti damani turan mohammed deksiso doctor wandimu lagasafi barsisa mulgeta shitte manni murti ana magala jimma akkai dala galakifam murte sejira garo amalle ni kam nejiro abukaton sani misensonni mana mare united states ijolle solana umrinin gain geggesa warran qamne dummina ankara mexico danga united states tidu dajiranit falabar barudaf muddama jiru gare mirgedalana mafal human rights watch dumati torban sambata dabre lamile ethiopia yemen sanaat trawotamef humnon huti tigafatamu qabu jede jira kannen if kabrodaf agatumra saganta kenya tulwalin turajen daggefato ta kenya producer in tamsasarra branailu tamsas internet if media wasuma kekinde situmo tigist gemeti oduf garaja alle netten sidabalsa
atamoltan kabajamto ta daggefato ta kenya odun harraf qamnu kuno Kuta United States Georgia keessatti qixxata kaleessa dhukaasa banameen lubbuun nama 8 darbeef poolisiin kaleessa galgala shakkamaa tokko hidhee jira. Kanneen ajjeefaman 8 keessa 6 dubartoota biyyootii Eeshiyaati. Ministeerri dantaalaa Kooriyaa kibbaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman keessa 4 hidda dhalata biyya sanaa ta'uu beeksise. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki har'a ganama ibsa baasaniin ajjecha hamaa kanarratti pirezidaant Baayidenif eda halkan ibsi kenname fi jira. Kana malees aangawoonni masaraa White House bulchaa magaalaa Atlaantaa waliin walqunnamaa ka jiran yoo ta'u aangawoonni tika nagaa Ameerikaa yookaan FBI waliinis quba wal qabu. Aangawoonni naannoo balaan sun dhaqqabee jiran akka jedhanitti dubartoota Eeshiyaa 2 dhiiraa fi dubartii adii ta'an 2 kan ajjeefaman yoo ta'u dhiirri biraas madaa'ee jira. Samboda dubartoonni hidda dhalata Eeshiyaa 3 iddoo biraatti ajjeefamanii argamu poolisoonni beeksisaniiru. Kooriyaan kaabaa fi Chaayinaan rakkoo jabaa uumaa jiran kan ilaaleen ministiriin ittisaa kan United States Lloyd Austin akeekkachiisa kennan. Kanas Waashintanii fi michoota biyyootii Eeshiyaa gidduu walitti dhufeenya jiru jajjabeessuuf jecha imala gaggeessaa jiran irratti dubbatan. Austin Robi Harra Ministry Dentala United States Anthony Blinken Walin Korea Kibba Egasena Niboda Kanajedan Duran Ango Nilamin Tokyo Japan Turan President Biden Ega Ango Kabatani As Imali Diplomasi Kasadarka Dura Enaga Gefa Mukunka Durati Kunis Michoma Barabulchin Sa Trump Dankame Irre Debi Ani Hare Suf Ango Ni White House Fed Iik Abachusani Agarsisa Jet Amera Presidenti United States Joe Biden fi gitisaani kan China Xi Jinping waliin gama marsariitiin walga'iin gaggeessuuf jiran baatii ebila dhufu gaafa 22tti qabamee jira. Guyyaa san walga'ii jijjiirama qilleensa naannoo irratti hoogganoonni addunyaa Washington keessatti walga'ii gaggeessuuf jiran Presidenti Biden tu keessummeessa. Jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuun imaammata alaa Ameerikaan qabduuf akkasumas nageenyaaf dhimma akkaan barbaachisaa jechuun Biden ni amanu. Qixxata kaleessaa hangawaa gamees bulchiinsaa kan United States akka ibsanitti kan fiixaan baasuu fi lafa fedhii irraa qabnu Chaayinaa waliin wal ta'uu qabnaa jedhaniiru. Hangawoonni Ameerikaa Chaayinaan addunyaa irratti faalama qilleensaa kan hordofsiisu kaarboon daayoksaayidii hedduminaan qabaachuu ishee dubbataa jiru. Kampaaniin dawaa oomishu kan United States keessatti maaxxeffate Modernaan Dallali dhukkuba COVID-19 ittisu kayero lamatti kennamu ijoollee umriin isaanii 18 gadiif kennamuu yoo danda'ate qoranna jalqabanii jiru. Kaampaaniin kun Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti ijoollee 6,750 kanneen umriin isaanii baatii 6 fi waggaa 12 gidduu ta'eef kennu. Dallaliin kunis garaagarummaa guyyaa 28 walduraa duuba kan kennamu yoo ta'u qorattoonnis rakkoonni fidu yoo jiraate ilaaluuf akkasumas dhumarratti hangam quubsaa akka hojjetu ilaalu. Qorannaan kun dhaabbata alerjii biyyoolessaa fi dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii kan moodernaan tallaalii kana akka argatuuf gargaare waliin wal ta'uun gaggeeffamaa jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi naannoo Somaalee aanaalee qabu 93 keessaa 44 caama hamaan miidhamuun ibsamee jira. Roobnis dhabamuu hordofee caami mudachuu koomishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa Dr. Abdurahmaan Sheikh Bihel VOF kan ibsa yoo ta'u kan horsiisee bulaan itti heddummaatu bulchiinsi naannoo Somaalee boolla bishaanii ammaan dura qotamanii turanitti deemaa ka jiran ta'uu dubbatan. Konkolaataa boottee ammaan dura bitame bishaan deddeebisuun beledaaleef dhiheessaa ka jiru ta'us fedhiin bishaanii jiruu fi ka botteen kun deddeebisaa jiru walgituu dhabuusaa dubbataniiru. Hanqinni bishaanii godinaalee hundumaa keessa akka jiru garuu aanaalee 44 ilaalchi duraa kan kenname ta'us itti aansee aanaalee hunda keessatti hojii walfakkaataan hojjetamuu akka qabu hubachiisan. Beledaaleef hanqinni marga dheedichaa akka jiru kunis weerara hawaannisaa ammaan dura mudatee tureen daran haalli jiru hammaachuusaa ibsan. Rakkoo kanaaf gargaarsi adda addaa kan kenname yoo ta'u mootummaan federaalaan alattis bulchiisi naannoo jiran adda addaa ni deeggaru jedhanii kan abdatan ta'u Addis Shakkool gabaaseera. Tigraay dhihaa keessaa dhalattoota Tigraay kanneen 700,000 caalan humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraan buqqifamaa jiru jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa immoo kun sobaa jedhe. Dhalattoonni Tigraay kanneen lakkoofsi isaanii hagana ta'an naannoo sana jiraataa hin turre jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii ka bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna dubbataniiru. Gosa namaarratti hundaa'uudhaan godaansisuun amala yookaan qabiyyee Amaaraa mitis jedhaniiru. Sudaan kibbaa keessatti qindeessituun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota uummata wabii nyaataa dhabeef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 1.7 dhiyyatanii jiru gabaasa Juubaarraa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa karoora isaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa kabara 2021 kaleessa ifa baaseen yaaddoo nyaataaf rakkoolee yaaddoo ta'an kanneen biroo biyyattii keessaa furuuf doolaara biliyoona 1,700,000 akka isa barbaachisu beeksise. Sudaan kibbaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Aleen Noodiyoo akka ibsanitti maallaqichi gaafatame xumura waggaa kanaatti uummata 1,600,000 gargaaruudhaaf ka barbaachisu ta'uu hubachiisan.
We have three major goals. The first is to make sure we save lives and to protect people who are in need of protection.
Itti galma sadii qabna. Inni duraa lubbuu baraaruu fi uummata balaarraa ittisuun barbaachisuuf gargaarsa ittisaa kennu. Lammaffaan ammoo uummanni kun dhukkuboota kabiroodhaan akka hin qabamneef tajaajilawwan akka bishaaniif tajaajila qulqullaa'ina argachuu isaanii mirkaneessuudha. Sadaffaan namoonni kun haala jireenyaa keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jiranna dhihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyyaa hunda caalaa alfii taatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan kibbaa rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaaniitti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirti jechuun hubachiisanna dhihuun.
In addition to the COVID-19, you recall that 2020 was the year of another massive.
Rakkoo COVID-19 dabalee barri 2020 bara balaan lolaa bishaanii hamaan biyyatti mudate ta'uun ni yaadatama. Uummata miliyoona hedduutu manaaf qeessaarraa buqqa'e bara dabre kana. Balaan sun rakkoo lolaa bishaanii ka bara 2019 biyyatti mudatee turetti ka dabalame jechuudha. Otoo sanarraan bayyanatiin lammaffaan achi sadaffaan itti dabalame. Akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadhaa ala bahee ture jedhan qondalichi gargarsa namoma tokkumma motummota sudan kibbake sajiran alenno dihu tokkumma motummota gargarsa namoma sudan kibbake saf mallaqa gafate kana ala haleesu baqattota sudan kibba miliyona lamaf kuma ibbalama biyyoto la sana ke sajiratan gargaruf gargarsa mallaqa biliyona tokkof miliyona ibbalama gafate jira
Talali AstraZeneca jedhamu kan dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen rakkoo qaba jedhamu Somaaliyaan garuu tallaaluu itti fuftee jirti. Ministiriin fayyaa kan Somaaliyaa kibxata kaleessaa tallaalii kana ennaa fudhatan viidiyoon kan waraabamee dhiyaate yoo ta'u kunis kan dabalaa jiru weerara vaayirasii koroonaa akka ittisuu fi rakkoos akka hin qabne ibsan. Somaaliyaan tallaalii AstraZeneca 1,300 Marsaa duraan wiixata darbe argatte kunis karaa dhaabbata COVAX jedhamuun biyyooti galii gad-aanaa fi giddu galeessaa qabaniif kan ergamu ta'uun ibsameera. Ministeerri fayyaa Somaaliyaa akka jedhutti uummata dhaqqabuu fi iddoo rakkisaa irra jiru bira ga'uufis yaalaa jiru. Somaaliyaa keessatti namni 1,300 caalan vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u 379 immoo dhukkuba COVID-19 kanaan du'u yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksiseera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen jimmatti dhamanii turan Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimmuu Laggasaaf barsiisaa Mulugeetaa Shittee manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaadhaa gad lakkifaman murteessee jira. Namoonni kunneen wabii ofiif ta'anii amanatamummaan akka gad lakkifaman manni murtii bitooteessa torba bara 2013 kan inni murteesse. Akka bukaatoon namoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaa himanitti manichi murtii beellamni dabalataa akka kennamuuf ka poolisiin gaafate kuffisuudhaan ture kan akka hiikamaniif ajaja kenne. Haa ta'u malee namoonni kunneen aga yoonaan hiikamnee jedhu abukaatoon isaanii. Saahidaam Xootuu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitooteessa torba bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarsiiraa jedhan abukaatoon isaanii. Abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale ragaan. Kanaan dura qabna jedhame guyyaa shan irratti kenname ture ragaa namaa nama lama fuuf ture kun immoo fuudhameera bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokko. Irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'ootaa fuuldura dhufu haa ta'uu fi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha waan kan dubbata waan ta'eef gochi akka ittiin jarri shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma qofaa godhee manni murtii mirga wabiitiin akka lakkifamanidha kanneen ni ajaje mirga wabii jedhames wabii mataa ofiitiin haabaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimmuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteessiraa kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka jecha boombii harkaa darbatan walqabatee shakkamaniiru koloneel Shan bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsii jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu koffaa keessaa nu hafetu jira isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Bu'aa sana qabatanii akka dhiyaatan ustoo eegalanii mana murtiitti beellamne kenname ture. Guuruma sanaan sa'aatii 4 dhiyaanne. Erga sa'a 4 dhiyaanne booda Dr. Wandimmuu Laggasaa irratti galmee qorannaa xumurreera nuuf ajjifamu jechuudha. Mohaammed Deeksisoo irratti guyyaa 14 kan korona naka geggeffa mufundaba tane
sababa namonni kunneen hin hikamne fi ajanyu mana murti hojir olu dabusa gafachudaf hoggana qajeelcha policy magala jumma ana lamaffa bakka namonni kunneen itti damani jiran hoggana kan ta'an commander Khalid Abba Tamamirra irradeddeebin bilbille bilbila hindeebisani erga gababas hindeebisani Kuran alaja barakuma lamafi kudusati akala kofsa topia tisaganta ebba baratuta university jimmarrati hidamtoni siyasa haikaman hakni hajalu hundisaf jawar Muhammad haikamu jachun kasagali kan nagese Muhammad deksuda balate namon saganta sanakindisa lama Dr. Wandi Mulagga Safi barisamul gitashit kamamani hidamunsani niyada tamam hata umale erga guyota murasa hidamani manamurtit belama lama farrat mirga wabin akabahan murtae turem kualatan polisi yaketin shakkaman tujrayish jun baati onkololissa barakuma lamafi kudusadi magala jummat bombin harkaad ohe data motummato kudu uwalin uwalkabate ajjecha sanakiza harka kabujechun himat harwa irratibanunis niyada tamam Muhammad Deksoo Dr. Wandi Mulagga Safi barsamulgeeta shitte yero lamaffaadaf manni murti hiike policyin ajajamana murti raawachuudi sun hanga yero gabaasni kun qindaayet akka hidhaadha hini kamne awkaadun saani ibsani jirum gabaas radio sagale amerikaatif sahay damto finfinira
mana mare united states ra gabas tun voe katrin gibson gabas ergite tujube tudes
dunkan danga mexico jiru ke satte amane kan jiran ijolle afurtamne ijolle matin dran jirre kanne kuma afurif ibala mata anif bay insani eny ango the united states ifumna olte bulchin biden akkan falmuf sababate
we did not expel them as a trump administration
akkan trump gode nuti biyasanin bafnu ijolle kan fudanne hamma san mati sane walin wal arganit abata tajajira fayya egun safayyat dabarsine kennina jiran lakkom sidanga ratte enye heddumate kun bulchin biden niharan american amma kanne inda hata siyasa barbadan nisimatti hubanno jeduni abati bulchin sayro hata tama kan federala yero amma gargar sakinna jira
this is one of the steps that the president felt would help
inikun tarkamfi presidentichi fayda qabajadan kesa yoto garu furmata uma utuntane adeem sasafti suka gargaru ummat danga ceeduf kunun sai gumsa fayya argachu sane mirkale sufle ka gargaru da lakkoobs jiru heddu guddada kun qurmata guddadas jedan kannenna no danga dawata republicano nakka jedanit biden rakko jiru daran hamme sai jechudan kanimmo imammat sane shororke suni danga united states akka qattamuralif ame jechun himatu
the health of this nation the safety and security
fayyumma biye kana nagalammi wan america amansi sa taasisun oji presidentiti jedan falmi immigration yero era aftref furmata yero era argun baaye ulfata da demokratoni malamare bakka buota torban kana ojjetto talafa qonnaaf kuru galto ta seeran ala ijolummat gara united states fidaman biya akkayin ban seera gafatu dabarsuuf jiru kunis karora jijjirama immigration biden tetekko lama kan kuru galto ta miliyona 11 kanneen haguuggii jala jiraniif seeran galmeessuuti
It will modernize our system, offer a path to citizenship
for hard-working people. Kun sirna kan jabana taasisa, hawaasa kenyi keessa kanneen hojjetan, namoota cimoota aniif lammummaa kennisiisa, maatii walitti fide immigireeshinii sirnaaf carraa jiru ol guddisa jedhan. Seerri ifaa ta'e sun sanatii bakka demokiraatonni lakkoofsa xiqqoon caalaniif ripaabilikaanonni hedduun kun nama seeraan alaaf dhiifama gochuudha jechuun fudhatama dhabsiisan keessatti raggaasifamuuf carraan hin jiru.
There are pieces on the immigration front that might pass with bipartisan support and DACA
degessa partile la manin derbu kadendeu qaptilen immigration ilalatan jiru serinam ni jolumat seran ala united states senan emu je akka argatan tasisu kan DACA jedu agenda sadurati namot akasif degessa guddan kan gamla maniyu jira dimisa nageenya danga akkasumas kanneen yeroo dheeraaf united states keessa jiraatan lammummaa amerika akka argatan kataasisu ilaallata hoogganaan sanatti shaak shumar akka jedhanitti seerri xixiqqoon lamaan baatee eblaa keessa sagaleen irratti kennamuu jira
ragaa jirtan raadiyoo sagalee amerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee galaana garoomsaa kan sinafeera
ke dandi kallo namage sake warake keessa na jaana naan murteesse ami fedol mo dabeessa mama na kee waan ufiiko yaa osa kee shakarra nama baasa kee warra kee
galana garumsa walle sa gudan galatun sa gagge fato ta kenya kopitanu tichen garem mirga dalana maka sadar ka dunya human rights watch umati torban sambata dabre lamile ethiopia yemen sana'at trawate fumnon nuhutit gafata muqabu jede jira ibsa waya jefamu bakatto ta kana kale sabasen hidatton nuhuti yemen yakrawata me kanaf qoratamu akqaban war lubunafes yala fayya gari akargatani halmije samu akqabus gafate jira kale samu lamile ethiopia betokko fafurtama oltan yemen iragar ethiopia tidebiyani jiru galbo dawitu nairobi ragabase
dabanni qabin semirgana mu mafal human rights watch wailam mile ethiopia yemen giddu galitur ma tabaqattu tatiru manilalchi se kale sebsaba sera dabatichi ibsaisan edattoni uti yemen yo baqattoni asbufata kana kesatura murmaturaniti wallabi turin rasasni isan bufata kana tidarbatan ibidda kase lubunna mas giddu kana tibadejide Human Rights Watch ibsaisan bakattoni balan rage mirgay saniti fuant sangafatan rakko kanafi sansatlu ere garenum nahuti ansaralla jedamu warami dan redaqabe kanafi gargarse tatama akata isfamuf karasa quqaba jede dabatich debale gertun serbin semirgana marage quratu kajarma yamotu mota dame yemen yekay yemen ke setrawati ka qoranna rajiru titate kana debale quracho kakabus gafate jira dabata human rights watch ti qoratu dimma bakattu tafi warago dantu takatate na dia headman balani da totawuti lemle ethiopia rage biyelu lanam macamtu yemen ke sette amas lubun bakattota rakko kame ke sakajiru akagarsi sudubatte nadian yedattonni huti bakattota aggetani sakarshi gafatan isu qabujette gaggeestonni umnota kanasi warra balakan bakattota ritigeese akaseratte fidan gafatte jirti Human Rights Watch gabasasa kanani hidattoni huti yemen bakka yeddu akkatootan hime ammas biyetti kees bakka yeddu bakattoota fi gudantoota kuma jaa oltu mana yeda jiraa jede dabatichi warra balarra afe kanarra kaumsi rakko kana rakko qabiin semirga bakattoota bakka turmaata kanarra ta'u sana booda mormi turen bombinis derbatamu ta'u warra balarra afe rawo de facciib sejira yakka bakattoota kana tirawate kana fi debi hidattoota huti gafate dubbi man dabaticha Muhammad Abdul Salam balasa naaf dabati gudantoota IOM akka komata mu bi kennani jede Mr. Muhammad tayin kun esattu kara wachu malu jedani wan kanaf ka gafata muqabu dabata sila godantu tafi bakattu tagargaru ayem tawqa ba jiran yode bi kennan ibsaza ke satti human rights watch edattoni uti hebila kumala mafde dema keesas akkasuma bakattu talamin ethiopia rabala geisu galmi se kajuru ere jira dumarratis human rights watch edattoni kun lemle ethiopia manneti da yemen keesu jiran kanis biye sanitti de bisuf motumma ethiopia dukan le mare ka godan gafate bala torbe sambata derbe mudete kananis gaggeesan dabata godantu ta IOM antonio vitorino gaddetti daga mebsani turan mr antonion bakattu ta fi godantu ta edun gocce bala le famu qabu akate erani dabani san gaggeesan IOM lemle ethiopia bala kana midaman kanaf gargar se yala ta isajira chu dubatan debalanis lemle bala ra afane fi manai da yemen kan ke sujiran akabiyetti debiane fi motumma ethiopia walin mare ta kajirani sifomsani jiru ለምለን ኢትዮጵያ የምንትል እንገደዱ አንገሩ አማስ ለኮፍሳኔም በከሙ ጅራታ መጋላ ሰናተካ ለእንገደ አንጋውን በየቲ ወረበላከን አንዱ የፍስርና አዋላ ገገሰኒ ጅሩ ጀዳን ጅራታንኩን ለኮፍስነ ሞተዶን ይሄዱታ ወይረኒ ካንሰርና አዋላ ገገፈም ይፍገሩ ነሞታ አፍርተሚ ሰዲ ቆፋዳ ጀዳን
ወሊገለቲ ነሞታ አፍርተሚ ሰዲ ሲንጃን ሱኒ ኪጂባ ድጓራ ፈጋቴ ነማውታ አፍርተሚ ሸኒ ሚቲ ነምኒ ኦሮሞ ከዱዬ ዮቲ ቃቴ ነማዲበ ለማፊ ሸንተመ ከገው የጁ ዮሌ ነጭከ ሰዋደ ምንምኒ ነሞን አፍርተሚ ሰደን ኩኑ ወራ ኤመርጀንሲ ልጉን ከዚ ይጋጭራ ፎደሚ መና አኪማ አዳዳ መና ያላ አዳዳ ገይፈሜ አችቲ ድዬ መተላጃ ዮካን ፍሪጂ ከይታ ባሰኒ አዋላን መጀቹ ለጀርኩን ወሪዶን ምንድምቲ ንዱረቲን አዋለምነ ለምን አፍርተም ሱኒ አከይታኒ መንቲ አዋለመ አይኔ በከሰኒ ያፋን ቀወቲ ነመ የገኒ መሰኒ ሲየገኒ በኑ ስትንዲ ዘሪ አንገጅሩ አዋለ ጅራ ነሞተን ካን ገልገሉ መሰ ወረ ጉበቴ ጭሌ ተጅረ ወረ ጭሌ ተ ከነሞ ይማፉደኒ ጠበም ሲዘንጀቹ ወኒ ምን ኦሮሞ ሁላ ዋጅሪ ዩኒቲ ዘር ዱረቲ ባኒ ጋባቻ ጅረኒ ስካኑማ
ነሞነ ወለመን ሱኒ እኙማን ሳኒ ከነደበ ይጅሩ ጅራ
ናም ቶኮ አደበ እንጅሩ ሶ ኑቲ እኙማ ሳኒ አደባ ፈና ነሙ ነመሳ ይትበርባና ፖሊሳኒ ጉበቴ ጅራ ኦሬዲ ገረገለ ጅረ ፖሊሳኒ ነምኒ አደባሱ ደንደ እንጅሩ
ጅራታን ኩንደ በለኒ በላከነ ዱባ በከቶኒ የመን ጅራታን ሱዳከስ ጅራ ጀደን ካሌሰስ ዋጀ ሚኒስቴር ሀጃ ለኢትዮጵያ ለምለ ኢትዮጵያ የምን ትረከታ ቱራን ዲበቶኮ ፍርተሚ ሰደት ገርብያት ዴቪሱ በክሲ ጅራ ዳባኒ ጎዳንቱታ አይም በከቶ ተካነ ዴቪሱፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ በለሊት ያራ የመን ገረ ኢትዮጵያ አከጀልቀቡ ዲኒ ጋፍጁንሳ ኒያደተማ ገባስ ተገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት ናይሮቢ
Kun Radio Sagale Amerikati.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
warren uti to anna motumma yemen kasirna jala kajirtu gara mari bitso so dabani gara mari takadebian united states yada chief teti wajirik inde semergana moma katukuma motumota halella hauti jala esuf jecha ergawaransi chijal qabes ummat miliyona tokko ta'an marib ke saddata nijran jara halellan kun namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan lakkoofsisaani dabaluusaaf sababa kan ta'e yoo ta'u addunyaarraa balaa namumaa hamaa daran kan ammeessuudha. Yoo warreen hooti furmaata siyaasaa argamsiisuuf fedha qabaatan sochii waraanaa mara dhaabanii haleellaa daangaa ce'e kan Saawudii Arabiyaa irratti geggeessan dabalate gocha jeequmsaaf lubbuu galaafachuu danda'urraa of qusachuu qabu jechuudhaan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Adeemsa siyaasaa tokkummaa mootummootaan hoogganamu keessatti haala milkaa'ina qabuun hirmaachuuf akkasumas jila addaa Yuunaayitid Isteets tiim Liindar Kingiin kan hoogganamu tattaaffii dippiloomaasummaa irratti hirmaachuu qabu. Jila addaa kan ta'an Liindar King uummata Yemeniif aara galfii namumaa fiduuf akkasumas furmaata siyaasaa waariinsa qabu argamsiisuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa mirkaneessuuf adeemsa gam lamaanii hirmaachisu irratti fuulleffachuuf waadaa seenaniiru.
The president and the secretary have made very clear our commitment to
prioritize ministry imala rakona moma amata adem salpisuf tattafi godamu dursu akkasumas gargarsa namumaf umman yemen meshali bu urakar gatangochuf chiche qamnu ifataasisaniru jedan jira adda kantan Liindar King United States diplomatsum of Dursani Kenniti jedan
we maintain that a political solution that brings the parties together is the
yemen kisat nagawari saqabu fitu akkasumas ummata yemeniif boqonnaa waariinsa qabu fiduuf malli tokkichi furmaata siyaasaa paartilee tokko gochuu danda'u ta'uusaa mirkaneessuu feena. Tokkummaa mootummootaaf michoota keenya galoo galaanaa waliin ta'uudhaan tattaaffii dippiloomaasummaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf amma hojjetaa jirra. Walwaraansa yeman keessaa dhaabsisuuf paartileen gara mariitti akka deebi'an dhiibbaa goona jedhan. Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Piraayis yeroon walitti bu'insa dhaaban amma waraanaan furmaati hin jiru jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.4 irratti akkasumas meter bandi 31 yukan kilohertz kun kun alamaf bafuri sadde tamishen rat witata agajimatat qopi afan oromot indebars asiratrawata qopi boruti wolitlebinat agge fatota kenya nagat bula amma saganta afan amaratu tifufa